waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
waa himilo aad ugu weyn soo galooti badan markay soo degaan dalkan Australia, laakiin tirakoobkii u dambeeyey ayaa muujinaya in xiisihii badnaa ee loo qabay dhalashada Australia ay sii lumayso. Inkastoo dadka Australia soo gala ay sii kordhayeen, tirada dadka codsaday dhalashada Australia ayaa aad hoos ugu dhacday, iyadoo gaartay heerkii ugu hooseeyey laga soo bilaabo 2014. intii u dhaxaysay sanad miisaaniyadeedkii 2018 ilaa 2019, 138,000 oo dadka Australia deganaanshaha ku leh ayaa codsaday inay muwaadiniin noqdaan, taasoo 42% ka yarayd sanadkii ka horreeyey. macluumaad ay wasaaradda arrimaha guduhu siisay dhegaysi aqalka sanadka lagu qabtay ayaa muujinayay in codsiyadu mar dambe kor u kaceen, iyadoo wasaaraddu qabatay 48,255 araaji 4 bilood ee ku dhammaatay Oktoobar sanadkii la soo dhaafay. Carla Wilshire, oo ah madaxa golaha socdaalka Australia, ayaa ku macnaysay hoos u dhaca dhowr sababood oo ay ku jiraan, bay tiri, in la sugayay 2 sano in arjiga qofka go'aan laga gaaro.
In part it's a recognition that as we've had a couple of years of backlogs, people are holding off on their applications.
Qayb ahaan waa garowsi ah inay jireen dhowr sano oo araajidu isgaargaareen, sidaas daraaddeedna dadku iska sugayeen oo aysan xareyn araajidooda. waxay kaloo ila tahay in araaji badan aan la xareyn maadaama laga doodayay isbeddel lagu sameeyo sharciga dhalashada. waxaa jiray araaji badan in la xareeyay 2017 kadib markii dowladdu soo bandhigtay hindisayaal cusub oo lagu adkaynayo qaadashada dhalashada dalka Australia. in ka badan 440,000 oo araajiya ayaa la xareeyay intii u dhaxaysay 2016 ilaa 2018, maadaama dad badan oo gaaray waqtigii ay dalban lahaayeen ay direen araajidooda iyagoo ka cabsi qabay imtixaan cusub oo dowladdu soo rogaysay, oo la mid ah kan laga qaado ardada jaamacadaha gelaya. ugu dambayntiise, isbeddeladii dowladdu wadatay ayaan marin aqalka sanadka, kadibna arintaasi waxay ka baxday masraxa ajendayaasha siyaasadda. kororka araajida ayaa ku soo aaday iyadoo dowladdu soo rogtay baaritaano dhanka ammaanka oo dheeraada, taasoo keentay in araaji badan aan go'aan laga gaarin, taasoo sii dheeraysay waqtiga la sugayo. wasaaradda ayaa sheegtay in 115 shaqaale dheeraada ay ka shaqaynayaan qiimeynta araajida, taasina yaraynayso sugitaanka, iyadoo dhammaadkii Oktoobar ay yaaleen 147,000 oo araajiya. 4 meelood 3 araajida waxaa go'aan laga gaaray 16 bilood gudahood, halka 900,000 go'aan laga gaaray 21 bilood gudaheed. dadka sugaya dhalashada waa natiijo aad ugu fiican, inta badanna saameyn ku leh qaybo badan oo noloshooda ah. mararka qaar dadku noloshooda oo dhan ayaa u xarnibanta jawaabta araajidooda. siyaalo kala duwan ayaa dadka ku dhalisa inay qaataan dhalashada Australia. Tuti Gunawan waa haween u dhalatay dalka Indonesia, waxayna Australia ku noolayd muddo 10 sano ah, mana doonayso inay qaadato dhalashada dalkan ay degan tahay. mararka qaar dadku waxay i weydiiyaan maxaad dhalashada Australia u qaadan weyday, laakiin anoo kaftamaya ayaan ku iraahdaa waxaan qaadanayaa dhalashada Australia marka Australia ay noqoto dal aan boqoraddu xukumin oo jamhuuriyadda, markaas ayaan dhammaanteen ku qosolnaa, ayay tiri. waxay kaloo sheegtay inaysan isku dayaynin inay Australia caydo, laakiin waxaa jira arrimo weyn oo kaftankeedaas ka dambeeya. Indonesia lagama ogola in qofku haysto 2 dhalasho, taasoo ku qasbaysa dadka dibadda u guura inay kala doortaan dhalashada Indonesia ama dalka cusub ee ay degeen. waalidka Ms. Gunawan ayaa ahaa dad aad uga qayb qaatay dhaqdhaqaaqii xurriyadoonka Indonesia ee 1940-meeyadii, walaalkeedna wuxuu ku jiray arday la dagaalamaysay Holland oo ahaa dalka gumaysan jiray Indonesia. Ms. Gunawan ayaa u aragta sida Indonesia ay isaga xoreysay xukunkii Holland inuu aad uga duwan yahay sida Britain ay u gumaysatay oo u qabsatay Australia iyo cadaadiskii la saaray ama dhibaatadii loo geystay dadka dalka loogu yimid.
Indonesia also showed itself to become independent and proud nation.
Indonesia waxay qaadatay xurriyad, waxayna noqotay dal ahaan leh oo aad ugu faraxsan xurriyadooda, halka Australia sidaan u arka anigu aysan u dhaqmin sidii dal xor ah. Waxay si indha la'aana u raacdaa Mareykanka, waxaana boqorad u ah boqorad dal kale. Dadka degan Australia oo aan dhalashada haysan waxyaalaha ka maqan waxaa ka mid ah inaysan codayn karin, xaqna uma laha inay shaqooyinka dowladda qabtaan sida inay boolis noqdaan oo kale. Sababahaas awgeed ayay Raxma Suleiman oo la talisa ganacsatada ay aad uga fakaraysay inay baasaboorkeeda Indonesia ku bedelato mid Australian ah. Waa inaan kala doorto inaan haysto dhalashada hadda aan leeyahay oo ah Indonesian iyo inaan ku bedesho mid Australian ah. Waqti badan ayaan ka fakarayay arintaas, waxaana go'aansaday inaan iska haysto dhalashadayda Indonesianka ah. Haweentan oo 47 jir ah ayaa soo degtay Brisbane 2013, mana doonayso inay ajnabi ku noqoto dalka ay ka soo jeeday markay ku noqoto oo ay booqato walaalaheed. Waxay se jeclaan lahayd in labada dhalashaba ay qaadan karto ama haysan karto.
I live in Australia and I own property also in Australia. So I miss when I'm in Indonesia.
Australia ayaan ku noolahay, guryana waan ku leeyahay. Markaan Indonesia tago waan u hiloobaa Australia. Marka Australia aan joogana waxaan u hiloobaa Indonesia. Marka labada dalba waan jeclahay, waxaan dareemayaa inaan labada dalba wax ku leeyahay ama qayb ka ahay. Hoos u dhaca araajida dhalashada ayaa la filayaa inay sii socoto, iyadoo dadka xaqa u leh inay codsadaan ay sii yaraanayaan maadaama dowladda federaalku ay yareysay tirada soo galootiga deganaanshaha dalka ku yimaada sanad walba. Bishii Juulaay ayay dowladdu ku xakamaysay dadka fiisooyinka deganaanshaha ku yimaada inay noqdaan 160,000, taasoo ka yar 190,000 oo ay hore u ahayd.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.